Mr. LG. Yani umenishika, umeniteka. Ha, umeniteka. Ukifika na tanika mkeka. Ha. You trap my mind now, nime surrender. Ha, surrender. Unavyofanya, mindo ninapenda. Ha, napenda. Jamani silewi, silewi ya watu sisiki. Sisiki weupaki na mi. Na mi mwenzenu silewi. Silewi unani fit fit. Unani fit fit. Yani kwako nisha keti keti. Nisha keti keti. Ha. Penze like do, 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 do. Mina baki do, 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 do. Soge, soge, soge. Soge. Soge, soge, soge. Soge. Soge, soge, soge. Soge. Soge, soge, soge. Soge.
Nasil, nasil, nasil. I feel your type, yeah. I saw me laugh, yeah. I feel the happy, yeah. You just my type, yeah. Not to no vibe, yeah. You can't back, yeah. Na vile unapendezo na nikonga mpaka nafsi. Mabatele, mwagia kwangu. Kisha wambie kweli kwamba manzu ni wangu. Mabatele, mwagia kwangu. Kisha wambie kweli kwamba kwa una time. Roundy, sipindui roundy. Usinipe maumivu, nasema roundy. Niweke wazi, mama sina plan B. Paka wazazi, kwa kwa wana amri.
Penze like it, baki do, 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 do. Soge, 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 soge. Soge, 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 soge. Soge, 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 soge. Soge, 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 soge.
Takupa madula paka pao.
Soge.
Wabaka na kuchura wana sao.
Soge.
Takupa madula paka pao.
Soge.
Kisha tupa kumbura dili dan, dan.
Soge, soge, soge. Soge. Soge, soge, soge. Soge. Soge, soge, soge. Soge. Soge, soge, soge. Soge.
Tune in.